Hata nye unamtafuta utampata kama yeye alinitoa toka tope la dhambi. Kama sitaona haya ya kumsifu Mungu wangu, siku zote nitamuimbia Baba. Mpango wako kwangu Baba, ulijua yote nikiyapitia, mkono wako ulikuwa umenishikilia nisianguke.
Usifiwe Mungu, familia yangu. Umenitoa bali baba, nimekubali kwamba wewe ni mwanga. Marafiki na dunia wamenichosha.
Msalabani, nimepumzika kwako. siriwa.
Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda, ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu, uwe ni mwema.
Wenye mbuwa na juwa kali, kivulini ukaniweka. Wenye juhudi za kutafuta shilingi,
huku ni njima.
Tena kwa tabu nikitafuta riziki,
ukaniinua baba.
Mingi moto midungu nisuruda,
anabaki pile.
Ineo hingana, eo simbona, anabaki pile roja.
Umenitendea na mengi nilipenda nini. Umenitendea na mengi nyumbani kazini.
Nakupa moyo.
Umenitendea na mengi nilipenda nini.
Nakupa moyo.
Sio nyumbani, sio kazini baba.
Chukua moyo Yesu wangu.
Anipigwe na mawimbi. Umenilinda siamini. Rako sandere Mangare Sunday Mayo Ogondo Zandage Mageze Olani Man Umeni Finyanga Siamini
Yesu
Umeni Bebanga Nio Mimi
Umeni Tende Yana Mengi Nilipe Na Nimi
Nakupa Moyo.
Umeni Tende Yana Mengi Nyumbani Kazini
Nakupa Moyo.
Bwana, nishike mkono.
unanichora. Kila siku mimi ni baki na wewe. Siku mbaki ya zamani meifanya historia. Machozi yangu liputa zile enzi nilipolia. Yule yule aletuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule aletigwa mijereki, ndo Yesu wangu. Yule yule aletuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule yule aletigwa mijereki, ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu sikurudie.
Ulikonitoa mbali sana,
shukurani zangu sikurudie.
Amengine siwezi sema,
shukurani zangu sikurudie. Acha ninyamaze maana upendo wako umenisi. Shukurani zangu sikurudie.
Licha ya kuomba una mambo bado hajabadilika. Umefunga umeomba, una mambo bado yazidi kwamba. Licha ya kuomba, una mambo bado hajabadilika. Umefunga umeomba, una mambo bado yazidi kwamba.
Kazi aliyoianza ndani yako wewe hataimalizia. Amekuleta mbali huyo ni mwaminifu, hawezi kuachilia.
Mungu anakumbuka
zake kwako wewe,
tena atatimiza ahadi zake kwako wewe.
Mungu anakumbuka ahadi zake kwako wewe,
tena atatimiza
ahadi zake kwako wewe.
Trust me God is there. Anafanya kazi from the background in day. Atabadilisha situation someday. One day it's gonna be a better day. Amen. Trust me God is there. Anafanya kazi from the background this day. Hata badilisha situation someday. One day it's gonna be a better day. Amen.
Kazi aliyoianza ndani yako wewe ataimalizia. Amekuleta mbali huyo ni mwaminifu, hawezi kuachilia.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe,
tena atatimiza ahadi zake kwako wewe.
mafuta nikapewa, nikapanda na mbegu nikapanda, nikapanda ila mvua ikunyesha.
Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu.
Lakini kwa neno lako nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Nashusha nyavu. Nashusha nyavu.
Bwana kwa neno lako.
Nashusha nyavu.
Neno lako.
Nashusha nyavu.
Nikieleza siwezi maliza. Ninashukuru.
Ninashukuru
Bwana. Watu maneno walionisema yalinipima mizani, lakini Yesu umeniweka huru, umenifanyia amani. Watu maneno walionisema yalinipima mizani, lakini Yesu umeniweka huru, umenifanyia amani. Asante. Ninashukuru. Ninashukuru Bwana. Asante. Ninashukuru. Ninashukuru Bwana. Ninashukuru. Nashukuru. Asante, mimi ninashukuru. Shukuru Bwana. Asante.
This is DJ Asante.
Kwangu mimi shujaa wa vita, ni mwangaza wakati wa giza. Kwangu mimi ni shujaa wa vita, ni mwangaza wakati wa giza. Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake, maana ninaishi ninapumua kwa sababu yake. Si rahisi kuchukua upendo wangu kwake, maana ninaishi ninapumua kwa sababu yake. Asante.
Maisha yangu nitamsifu pamoja na nyumba yangu. Ahadi zake kwangu ni kweli. Mtegemea Yesu mwokozi wa maisha yangu, nitamsifu pamoja na nyumba yangu. Kwake mimi nimeoshwa kamili.
nira yako ni rahisi, najitoa nikuishie. Nimejitwika msalaba nikufuate Rabi, nira yako ni rahisi, najitoa nikuishie.
Sasa nini kama binadamu huwa tunajidharau, tukikumbuka udhaifu wetu, hali zinazouzidi uwezo wetu. Binadamu huwa tunajichukia sababu ya muonekano wetu, tamani ungekuwa na sura kama yule fulani.
Binadamu tunajidharau, tukikumbuka matatizo yetu nahisi ni kama Mungu amekusahau.
Hivyo ulivyo, Mungu anakupenda wewe.
Hivyo ulivyo,
yeye anakuwazia mema. Hivyo ulivyo, Mungu anakupenda wewe. Hivyo ulivyo, yeye anakuwazia mema.
Ukiwa na Mungu jipende, wewe jipende.
Ukiwa na Mungu jipende.
Penda maisha yako, penda mwili wako na nyumba yako, familia yako, jipende ulivyo.
Penda sura yako, penda maisha yako, penda mwili wako na nyumba yako, familia yako, jipende ulivyo. Shikamano, shikamano, shikamano na Mungu. Shikamano na Mungu.
Kristo nishampa moyo wangu, falme wake wa mbinguni nimekuamini kiutamani. Ananipa faraja, daraja kuvuka mitego ya walagai. Bila shaka yuko nami safarini, kiumbe kipya, kitu kipya, mimi na uzima.
Upendo wake lazima nisambaze, baraka zake ndipo zinifuate, na neno lake lazima nitangaze, faraja zake sheria nizifuate.
Everything you put your hand go walk, you never open doors. You self go be a boss. Amen, amen. Everything you put your hand go walk, your name go open doors. You self go be a boss. Amen, amen, amen. Every hustler getting paid, where the hustle go come to pay. Your own in no go take. Amen. If you don't find work, do your own. God self go do it own. and flesh go comfortable.
Amen.
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 If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. If you believe it, say amen. 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 Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss. Amen. Amen. Sister, we want my receipts. Until where they fight begin. One day you go burn trees.
Amen.
Amen. You're not wait on losing job. Landlord come they do like God. One day you go be landlord.
Amen.
Amen. Good news go locate you. Watch and see in no go day. If you believe it, say amen. No.
Amen.
Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss.
Amen.
Amen. Everything you put your hand go up. Your name go open doors. Yourself go be a boss.
Amen.
Siku nimeishi kwa nema, kwa nema, kwa lakini nibaka kwa nema. I believe it's my season, God you made a way, and my faith will stand. When joking Billy, oh lang, 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 lang. When joking Billy, oh lang, 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 lang. When joking Billy, oh lang, 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 lang. Kila siku nimeishi kwa nema,
kwa nema, kwa lakini nimebaka kwa nema.
Niseme ae, machabu umefanya ae,
imenipitilia ae,
omega ae, you started and you finished ae,
mina kushukuru ae.
Kana mji wa Galilaya na mamake Yesu alikuwepo.
Yesu na yeye alialikwa harusini pamoja na wanafunzi wake.
Yesu akamwambia, mama tuna nini mimi nawe,
kwani saa yangu haijawadia.
Maria
akawaambia watumishi wana
machoni pa Mungu tofauti sana kumbe, machoni pa Mungu tofauti sana. Kuna wakati ambao walio na shida kama wewe watakucheka, kuna wakati ambao ulodhani ni marafiki watakuchoka, kuna wakati ambao utadhani Mungu wako amekuacha. Kumbe ya Mungu ni mengi sana. Kumbe ya Mungu ni mengi sana.
Nipe kibali nibariki, nibariki ni washuhudie, nipe fedha ni miliki, ni miliki ni kutumikie. Mungu wangu nibariki,
amekuchora kiganjani, kwani maisha yako yako duni namna gani? Na kumbe yeye amekuseti mpangoni, unapita kuja nenda nami paka mwisho kile leli, ni bless ni weke kamili maisha yangu family, mentally financially emotionally physically, ni bless ni weke kamili maisha yangu family mentally financially emotionally.
Ni peke bali ni bariki, ni bariki ni washuhudie, ni pepe na ni miliki, ni miliki ni kutumikie. Mungu wangu ni bariki, ni bariki ni washuhudie, ni pepe na ni miliki, ni miliki ni kutumikie.
I'm on my knees calling you faithful God, I know you hear me Prince of Peace, I'm calling you. Cause when I am so low,
Lord, you pick me up,
you pick me up. And when I lose control,
faithful God, you bring me back on track.
I call you mine, I call you mine, I call you mine,
my everything.
I call you mine,
kola hila
mi
kipande cha kuwa kichwa simkia. Kwa kwanza si wa mwisho,
Bwana atanibariki
kwa kadri ya utajiri wake,
kwa kipimo cha kuja kusokwa sokwa hata kumwagika.
Atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake,
kwa kipimo cha kuja kusokwa sokwa hata kumwagika.
Takuishia we, ewe yawe, nikiwa nawe, tapajuka mwewe.
Takuishia we, ewe yawe, nikiwa nawe, mambo yote yako shwari. Kuwako, ulinganishwe na nini, wema wako, wanishangaza. Every day, but I will praise you night and day. Nitapaza sauti wana unaowasikie.
Nakuishia kwe, ewe ya kwe, nikiwa na kwe, tapatu kama mwewe.
Nakuishia kwe, ewe ya kwe, nikiwa na kwe, mambo yote ya kushwale.
Baraka zako si hapa, kweli wewe ni baba, Yesu wewe ni tanza, na wema wako isiwe kama najikamba, mbali nimetoka sina shaka, oye wewe ni mwamba.
Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa, sio jojo ni maombi.
ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya, hoya. Na katika maisha yangu kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi.
Wate ulo yae. Tulioweka imani kwa yule aliyetufia. Wate ulo.
sina ni winda niko fine. Jesus everything vita nilishinda ga time mimi chance ni music.
I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart.
Every day, your words to go teach and guide the first. And this word that the spirit has been cleansed.